Okay. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. La, la, la. Ay, bo. Ang kibeling gutus, kibeling stu. Ay. Slala malundin, petit ku. Ay, bo. Ama camera ang shoot, nang nisul. Ngipating kundla ngisabe mangidlula. Ayibo. Angikipheni ingudu sigibele isithupha. Sidlala amalunde ngiphethe ikhulu. Amakhamera angishuthi nami ngiyishula. Ngiphathe inkundla ngisabe mangidlula. Ngabatshela untanga ukuthi nami ngiyishupha. Inhlonipho inyamalala uma bengibuka. Fe ngeke baphinde bangithunta. Ay setafuleni lamagunja. Angikipheni ingudu sigibele isithupha. Sidlala amalunde ngiphethe ikhulu. Amakhamera angishuthi nami ngiyishula. Ngiphathe inkundla ngisabe mangidlula. Ngabatshela untanga ukuthi nami ngiyishupha. Inhlonipho inyamalala uma bengibuka. Make a bump in the bank too. Set a full in my soup. Make a jam, Namashisha. One plus one must have. I as one no matter. Who's a fellas moshe lum sang? A bad you are a big nigger.
Exclusive from wiseloaded.com.